Blog Talk Radio.
Mukije nshuti muteza amatwi radio itahuka ivugira Washington DC turi kuwa kabiri ni tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2022 muri kumana cyangwa ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubageza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi uyu munsi rero ntabwo ndiye nyine ndaza kuba ndi kumwe na Comrade Edward Kabagema na Comrade Chantal Nyange na waraza kutugera mu kanya aho tugira ngo tuze kuganira ku nsanganyamatsiko zitaza kuba ndende n'insanganyamatsiko ebyiri insanganyamatsiko ya mbere mwatwandikiye muri benshi mwagiye mwandikaho ni iriya nama iterana i Kigali inama yo gushaka ingufu nyine z'amashanyarazi cyangwa icyo bita energy for all iriya nama iriya forum iterana i Kigali rero ikaba yatangijwe na Kagame ngo izamara iminsi itatu abantu benshi bakabaje bagaruka ku kibazo cy'amashanyarazi bavuga mu Rwanda kandi bayashakira ngo abandi kandi n'abanyarwanda babe bafite. Turaza kugaruka rero twibukiranye ibyo abanyarwanda bajya batwandikira kuri ziriya ngufu z'amashanyarazi cyangwa amashanyarazi kuri bose, kuko muzi neza ko ari gahunda y'umuryango w'abibumbye ari muri za programme za Millennium Development. Ariko mu Rwanda bati turi aba mbere twakiri inama ku mugabane wa Afurika, bivuze iki? Abandi rero mwatwandikiye mwagarutse kuri kiriya kiganiro twabagejeje mu minsi ishize, ariko mukomoza ku byatangajwe n'abadepite mu nteko ishinga amategeko, ubwo ndavuga ku mugenzi w'imari ya leta, aho abadepite bamuhasi ibibazo bavuga ikibazo kiri mu ireme ry'uburezi ku kibazo cy'ururimi rw'ikinyarwanda, aho bavuga bati kuva mwaka wa mbere kujya mwaka gatanu nta bitabo by'amashuri bihari, abana ntabwo bafite ibitabo bigiramo. Ese abanyarwanda babaterwa bate? Abana baterwa bate mu mashuri nta bitabo bafite? Icyo nacyo kibazo nacyo mwongeye kutwandikira. Ariko nanone ntabwo bitunguranye, kuko baravuga bati na raporo tugezweho zira mu Cyongereza, kandi abadepite bakavuga bati abanyarwanda kabiri ku ijana mu gihugu hose, abanyarwanda kabiri ku ijana bavuga Icyongereza, ubwo 98% ku ijana basigaye biriya byose mwana mu maraporo ntabwo biba bibageneye kuko nta rurimi muzi. Bivuze iki? Ku rundi ruhande nanone ariko ubwo murabizi neza ko politike y'i Kigali ni politike ya PR. Mu minsi itaha mu kwezi kwa karindwi hateganyijwe inama ya Francophonie izaza nyuma y'inama ya CHOGM, aho bazaba bavuga nanone ngo Francophonie yahinduye umujyonono w'ubungubu isigaye ikoresha inama z'ubukungu. Kubera iki ari mu Rwanda bahitamo? Ese nabo bafite ubukungu? Nabyo ni ibindi bibazo mwamwandika, ariko tuba tuganira kubera mwabituzaniye nyine ngo tubiganireho. Reka mbere kuri mugenzi wacu Edward Kabagema. Edward Kabagema, urarakomeye, wasoza rutema kiganiro cyacu cy'umugoroba.
Urakoze Serge, ndagushuhuje kandi ndagushimye kuntumira muri ikiganiro wateguye uyu munsi. Ntabwo mfite igihe kirekire, ariko izi ngingo wateguye ni ingingo nziza cyane. Nifuza ko nanjye nagira icyo nzivugaho, ngatangaho umusanzu wanjye mu magambo make cyane, noneho nkasubira mu byo ndimo. Ndeka ngusubize ijambo, ntuje n'abatwumva bose, kandi nkabansuhuza nyine abayoboke bacu b'Abanyarwanda n'abantu bakunda radio itahuka n'abakunda RNC mu buryo bw'umwihariko. Mwese turabashuhuje, ijambo ni ryawe Serge.
Urakoze cyane Edward Kabagema. Gutegura iki kiganiro uvuga kuri insanganyamatsiko ntakuzanyemo ntabwo byashoboka, kubera ko ibi ni ibintu uvuga mu kiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage uhora ugarukaho buri wa mbere na buri wa kane. Reka twihere ku kibazo kivuga kuri inama Energy for All, bivuze yuko niho gushakira ingufu nyine z'amashanyarazi abenegihugu bose. Inama baravuga ko iteraniye mu Rwanda ku nshuro ya mbere. Mu Rwanda urabyumva ni propaganda nyine, bati turi igihugu nyine kifite iterambere kuba dushobora guhostinga iyi nama mu Rwanda, muri Afurika n'ahandi byabaye. Kandi iyo nama ikaba iyobowe nyine na Perezida Kagame, ahamagarira ibihugu bikize gushora imari kugira ngo bishakire ingufu nyine z'amashanyarazi ibihugu bikennye. Aha niho nahere nibaza cyangwa batwandikiye twibaza tuti mu Rwanda bihagaze bite? Iyo bayibara bate? Kuko no mu Rwanda ntabwo tubwizwa ukuri kuri izo ngufu z'amashanyarazi zifitwe na bangahe. Nasubije amaso inyuma ngenda ndeba bimwe mu bintu byagiye byandikwa. Hari n'inkuru yasohotse mu gihe.com tariki ya 9/12/2021 yari ifite umutwe ugira uti abafite amazi 49.2%, abafite amashanyarazi 62.7%, birashoboka ko baba 100% muri 2024. Urumva bibazaga niba binashoboka. Wajya mu zindi nkuru cyangwa amaraporo yagiye yandikwa asorwa n'ubutegetsi yizeza abanyarwanda ko bazaba bafite amashanyarazi 100% muri 2024. Ariko uyu munsi hari akantu bagoretsemo nakwita amakoshesho, baravuga ngo icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora umuvuduko bimwe mu bihugu bya Afurika byari bifite kugira ngo bigeze izi ngufu z'amashanyarazi ku benegihugu babo.
Kugeza ku batuye isi bose, ingufu zirimo iz'amashanyarazi ndetse n'izo gutekesha nka gaze bikubiye mu ntego ya 7 mu ntego z'iterambere rirambye SDGs. Kuva kuri uyu wa 2 muri Kigali Convention Center hatangiye inama y'iminsi 3 y'ihuriro mpuzamahanga rirebera hamwe aho isi igeze yesu uwo muhigo n'icyakorwa ngo ugerweho bitarenze mu mwaka wa 2030. Atangiza iyi nama ku mugaragaro Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko icyorezo cya COVID-19 cyakomye mu nkokora umuvuduko isi yari iriho mu kwesa umuhigo, kuko kugeza amagingo ya muri Afurika akiri abasaga 40% batagerwaho n'ingufu z'amashanyarazi.
Over the past decade, significant progress has been achieved toward the 7th Sustainable Development Goal.
Mu myaka icumi ishize hari intambwe ikomeye yatewe mu kwesa umuhigo wa 7 intego z'iterambere rirambye ku birebana n'ingufu zihendutse kandi zahungabanya ikirere kuri bose. Nubwo bimeze bityo ariko, icyorezo cya COVID-19 cyasubije inyuma ibyari bimaze kugerwaho. Uyu munsi muri Afurika abarenga 500,000 ntibagerwaho n'amashanyarazi. Iri bura ry'ingufu z'amashanyarazi rihuriranye n'ikibazo cy'imihindagurikire y'ibihe gikomeje kugira ingaruka zikomeye ku mugabane wacu. Kwimukira ku ngufu zisubira ni ingenzi cyane, ariyo mpamvu gushyiraho uburyo bwo kureka ishoramari mu rwego rw'ingufu zirambye ari ingirakamaro.
Switching to renewable energy is crucial. That is why creating an enabling environment to attract investment in sustainable energy is so important.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres wagejeje ijambo kubitabiriye inama yifashishije ikoranabuhanga, yasabye ibihugu byose kuyoboka ikoreshwa ry'ingufu zisubira zidahumanya ikirere, kuko uretse kurengera isi n'abayituye, ikoreshwa ryazo ritanga imirimo ikubye inshuro 3 yitangwa n'ingufu zihumanya ikirere. Yibukije kandi ibihugu bikize gushyira mu bikorwa ibyo byiyemeje mu rwego rwo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe.
Closing the energy access gap and ending energy poverty is crucial to delivering on the 2030 agenda for sustainable development.
Kuziba icyuho mu bagerwaho n'ingufu no gushyira iherezo ku kibazo cy'ingufu zidahagije ni ingenzi mu kwesa umuhigo w'intego z'iterambere rirambye. Ni ingenzi kandi mu rugamba rwo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe, kugira ngo duhagarike ubwiyongere bw'ubushyuhe bw'isi ku gipimo cya dogere Celsius 1.5, dukeneye mu buryo bwihuse gukwirakwiza hose ingufu zisubira kandi tukavugurura uko zikorwa. Ibihugu byateye imbere bikwiye kubahiriza ibyo byiyemeje, bigatanga miliyari 100 z'amadolari buri mwaka mu rwego rwo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Twese hamwe mureke dushyire imbere gahunda zibungabunga ubuzima bw'abantu n'umubumbe wacu, twubake ingufu z'ahazaza nziza zirambye kandi zigera kuri bose.
Let us pursue an agenda that is good for both people and planet and build a sustainable, just and equitable energy future for all.
Iyi nama ibaye mu gihe hirya no hino ku isi ibihugu biri muri gahunda zo kuzahura ubukungu bwashegejwe n'icyorezo cya COVID-19. Ni icyorezo cyaje kiyongera ku bibazo by'imihindagurikire y'ibihe nayo itoroheye isi na Afurika by'umwihariko. Aha ni naho Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahereye yunga mu ry'umunyamabanga mukuru wa Loni, maze asaba ibihugu bikize kongera inkunga bigenera ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe.
By integrating sustainable energy in pandemic recovery plans, we can accelerate the transition to clean power. But the transition must
hamwe no kwinjiza iby'ingufu zirambye muri gahunda yo kuzahura ubukungu nyuma y'icyorezo cya COVID-19. Dushobora kwihutisha ibijyanye no kwimukira ku ikoreshwa ry'ingufu zitangiza ibidukikije. Ariko ibyo bigomba gukorwa neza nta busumba. Ibyo bivuze ko hagomba kwitabwa ku cyerekezo cy'iterambere Afurika ikize imbere, kugira ngo hatagira n'umwe usigara inyuma. Ni nako kandi ibihugu bikize bigomba kongera inkunga bigenera ibikorwa byo guhangana n'imihindagurikire y'ibihe mu murongo w'amasezerano mpuzamahanga. Afurika ntiyakwikorera umutwaro yonyine kubera ko imyuka yohereza mu kirere atari yatumye habaho imihindagurikire y'ibihe. Ariko nanone uko byamera kose, Afurika iri mu bagomba gushaka igisubizo.
However, Africa will be part of the solution.
Abasaga 1,500 baturutse hirya no hino ku isi nibo bitabiriye iyi nama imbona nkubone, mu gihe ababarirwa muri 500 bayitabiriye bifashishije ikoranabuhanga. Urwanda nicyo gihugu cya mbere cya Afrika cyakiriye iyi nama ku nshuro yayo ya mbere ibereye kuri uyu mugabane.
Tukiri kuri iyi nama kandi Minisitiri w'ibidukikije Dr. Jeanne d'Arc Mujawamariya avuga ko politiki nziza kandi zihamye u Rwanda rwashyizeho mu rwego rwo kurengera ibidukikije ziri mu byatumye u Rwanda ruba igihugu cya mbere cya Afurika cyakiriye inama nk'iyi yo ku rwego rw'isi. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Divin Uwayo aho yanasobanuye ko aho u Rwanda rugeze mu gukwirakwiza ingufu zirambye kuri bose.
Ni amahirwe kuri twebwe. Ni amahirwe kuko muri aba bantu bose 1,500 harimo abashoramari. Harimo abashoramari mu gukora ingufu, yaba ingufu zikora, yaba ingufu z'amashanyarazi ziturutse ku mazi, ziturutse ku masumo nk'uko tubikora hano mu Rwanda, hydropower, cyangwa se ingufu z'amashanyarazi ziturutse ku mirasire y'izuba. Ikindi kandi mu Rwanda ngira ngo murabizi yuko politiki nziza dufite ariyo kwegereza abaturage ingufu z'amashanyarazi ndetse harimo n'iz'imirasire y'izuba. Ubu mu minsi iri imbere tukaba turi gushaka kubyaza ingufu ibishingwe imyanda, tukayibyaza ingufu ziva mu myanda zishobora kuba ari zifasha abaturage mu guteka imuhira, ari zifasha mu nganda. Mbese mu by'ukuri iki nicyo gihe kandi iki nicyo gihugu cyo kuberamo inama nk'iyi ngiyi.
Duhagaze dute rero muri iyo ntego? Ni urugendo, ni intego isi yose yihaye, birumvikana ku rwego rw'umuryango w'abibumbye ni imwe mu ntego z'iterambere rirambye. Twebwe tugeze hehe tugana kuri iyi ntego, cyane ko u Rwanda ruzwi kuba ari kimwe mu bihugu byari byanageze no ku ntego zabanjirije SDGs izizwi nka MDGs.
Turi heza nubwo aho dushaka kujya harenze aho tugeze. Urugendo ruracyari rurerure, abaturage b'abanyarwanda bakaba hejuru ya 75% bafite ingufu z'amashanyarazi, ariko turifuza yuko twagera heza kurushaho. Ikindi kandi narimaze kubabwira nuko dushaka no kubyaza ingufu z'amashanyarazi cyangwa se ingufu zo gutekesha tukazikora zivuye mu bishingwe. Aho ngaho turacyafite urugendo rurerure, ubu nibwo dutangiye, ariko kugira ngo murabizi gazi metane yo mu Kivu turi kuyibyaza amashanyarazi. Gazi metane yo mu Kivu vuba ahangaha iraza kutubyarira gaze dutekesha, dukemure cya kibazo cyo kwangiza ibidukikije. Ngira murabizi ko abanyarwanda benshi kugeza uyu munsi bacana amakara, bacana inkwi. Turashaka kugabanya rero umubare w'abantu bacana inkwi ku buryo biva kuri 70% bikagera nibura kuri 40% mu mwaka w'2024.
Ngaye nguko rero muramwumvise Ministre Mujawamariya ati ni ngombwa ko inama iberanga mu Rwanda, turi igihugu cya Afurika cya mbere cyumva neza intabaza yo kubungabunga ibidukikije, tugiye gukora ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Mbere yo kugira icyo bivugaho, reka tuba twakire Comrade Chantal nawe watugezeho abanza asuhuza abateze amatwi radiyo Itahuka.
Uze n'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda abakurikiye ikiganiro ndetse n'abazagikurikira mu minsi izaza, nkaba nifuza ko turi bugira ikiganiro cyiza. Murakoze.
Urakoze cyane nawe kubashe kuboneka kugira ngo utange ibitekerezo nyine kuri izi nsanganyamatsiko abanyarwanda bifuza ko tubaganirizaho. Reka ngaruke kwa Comrade Edouard Kabagema, wamwumvise Kagame watangije inama y'iminsi itatu, wamwumvise Antonio Guterres nawe ibyo yavuze, uramwumvise Ministre Mujawamariya, bose baravuga bati ibintu byo kubungabunga ibidukikije, ibintu byo gushakira abantu batuye isi ingufu izo arizo zose, ariko hano turavuga ashobora gukorwa bituye ku ngufu zituruka mu mazi, ashobora gukorwa biturutse ku mirasire y'izuba. Muri rusange ikintu kirebana n'uko ngo buri wese kuri isi abasha kubona ingufu z'amashanyarazi niyo gahunda baganiraho. Mu Rwanda bihagaze bite magingo ya Bwana Edouard Kabagema?
Murakoze Serge. Biriya bavuga ku ruhande rumwe ni byiza ko ibihugu bya Afurika bishishikarira nyine gukoresha nyine energy renewable nkuko bavuga cyangwa se ingufu zisubira nkuko bavuga ariko tugiye mu Rwanda kuko niho icyo gihugu ki kitwenteresa ko nicyo gihugu cyacu ibyo bavuga hari umuministre w'ibidukikije ubuze ngo mu Rwanda ngo rugeze heza ngo ruhagaze neza ntabwo u Rwanda ruhagaze neza barabeshya inama nk'izi ziriya bazitumiza nyine kugira ngo abaturise ya base
aba nyine ni ministre w'ibidukikije ndakeka yitwa Mujamaria Jean d'Arc ni
ubu wala ngo yavuze ngo bahagaze ngo bahagaze heza ngo bagize ku bintu byiza hari n'ikinyoma atambutse mu kanya avuga ngo abacana inkwi ngo ibintu bituruka ku nkwi amakara n'iki byose ngo ni 70% ubu ngubu barabeshya ari 90% donc ntabwo ibyo mu Rwanda ntabwo bihagaze neza cyane amashanyarazi muri rusange nge mbona ko bari abantu bakunda ibintu bya statistique ibintu kwerekana imibare iri hejuru ariko nko mu bintu by'amashanyarazi tugomba kureba abashanyarazi abayafite ni bangahe eske amashanyarazi bafite abamariye iki ahubwo n'iki kintu umuntu yagombye kwibaza amashanyarazi ntagari kuyatunga gusa ngo uze wende cyane itara ryake hari n'ibindi bikeneye kuyakoresha ukayatekesha ugatera ipasi ugacumika radio ugacumika televiziyo icyo ngicyo nicyo amashanyarazi abageniwe ariko ukurikiye neza usanga mu Rwanda amashanyarazi batanga ni ibintu byo kuzuza impapuro gusa kuza bakatanga amashanyarazi adafite icyamari y'abaturage gusaba kuzuza imibare bakavuga ngo abafite amashanyarazi ni benshi wasesengura wasubira hasi kujya kureba niba ayo mashanyarazi babahaye hari icyo abamariye ukakibura icyo ni kintu ngiye mbona kimpagakijije mbo imibare iteye ite nko gukoresha amashanyarazi harimo ababigarutseho abantu bagomba kuyatunga kugira ngo bayakoreshe mu iterambere ryabo mu rugo mu kazi kabo mu we no mu nganda n'iki cyose bagomba kuyakoresha urebye nko mu rugo hari imibare yerekana ko ngo abantu iyo imibare batanga ubu ngubu baravuga ngo abantu hafi 67% ngo bafite amashanyarazi ariko abayatekesha ni 0.21% nibo batekesha amashanyarazi nibo bayakoresha ndaza kubasomera inkuru yo muri ndubari FM Flash FM ngire ngo mukanya ariko nababwira neza yuko bari barihaye intego yuko ngo muri 2020 muri ya vision 2020 ko ngo abaturarwanda bazabacana amakara cyangwa se inkwi ngo bazaba ari 50% gusa ariko ubu ngubu bihagaze bite abacana bakoresheje amazi ngo ni 0.21% gusa abakoresha gaze niba mbyibuka neza imibare ntabwo nayifashe neza mu mutwe ariko ni hafi 6% naho abacana bakoresheje biyogaze ngo ni 1% ibyo wabiteranya ukabona ko abasigaye bose nuvuga ko bacana ngo bajyemo bakoresha gaze 6% abakoresha amashanyarazi abacana bakoresha amashanyarazi 0.21% n'abacana bakoresha biyogaze 1% ubiteranyije bijya kuba hafi 7% cyangwa 8% noneho ukabona ko abandi basigaye bose nuvuga ko batekesha iki batekesha inkwi cyangwa bagatekesha amakara ibintu bituruka ku nkwi kwa bituruka ku biti iyo mibare rero iyo uyibonye iyo ugiye winjiye muri vizio yabo 2022 kuko baheraga uko byari bimeze mu 2000 bakagera mu byo bagamije mu 2020 iyo mibare y'abantu barenga 90% 91% cyangwa 92% batekesha inkwi cyangwa amakara no mu 2000 niko byari bihagaze mubyumve neza iyo mibare y'abatekesha inkwi n'amakara ubu ngubu muri uyu mwaka imeze ingana n'iyo abantu batekeshaga inkwi n'amakara muri 2000 ahangaha urumva ko nta porogere yabayeho nibyo barabateganyaga ntibabigezeho ahangaha rero byumvikana noneho ikibazo rero kindi barateganya bati muri 2020 cyangwa se n'ubu ngubu uko bimeze bateganya ko abantu bakoresha amashanyarazi yatanzwe aturuka ku mapirone cyangwa se ku mirongo migari niko bayita ngo bagombye kuba 50% naho abakoresha energy solaire ngo amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba cyangwa se umurasire nk'uko bayita mu Rwanda bagombye kuba ari 48% kubera iki kubera ko abanyarwanda benshi batuye mu biturage ahantu amapirone adashobora kugera mu mabanga y'imisozi n'iki byose donc byaba bihenze kubagezaho amashanyarazi yangaya yo ku miyoboro migari n'ubu baravuga bati tuzabaha bazakoresha ama imirasire y'izuba 100% niko bihagaze bo noneho urebye rero ikibazo nakibonye tugiye ngiye gucukumbura ibibazo biba mu muri ya midugudu y'ibyitegererezo Kagame yubatse cyangwa se leta yubatse abantu batuye muri ya midugudu yitwa ko ari y'ikitegererezo babahaye na abo nabantu kenshi bari mu bukire bukabije mu kiciro cya mbere kenshi abo bantu rero babaha isoreri noneho impamvu bahendeje isoreri igitaramo barabisobanuye baravuze bati nubari muhanga baravuze bati bari abantu barakennye cyane ni abantu 48% bagomba kugira gute gukoresha energy ni abantu bakennye cyane noneho baravuga bati abantu bo mu kiciro cya mbere cy'ubudehe bari abakene cyane bari mu bukene bukabije n'abantu benshi ugiye mu mibereho ya leta ukajya kwinjiramo n'abantu barenga 2,000,000 n'igice baravuga bati abo bantu ntibashobora gukoresha amashanyarazi asanzwe ari aturuka ku mapironi kubera ko ntabwo babona amafaranga yo kwishyura yabahenze kuri bo ntabwo byakunda babahe bati bagomba guhabwa energy solaire cyangwa se amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba ariko none wareba abo iyo mirasire y'izuba babaha ukareba icyo bayakoresha amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba ugasanga nagahomamunwa kubera ko abatuye mu nagahomamunwa kubera ko abatuye mu midugudu y'itegererezo abo bakennye cyane nyine bari mu bukene bukabije bafite ayo mashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba cyangwa se umurasire bavuga ko ayo mashanyarazi badashobora no kuyacomekaho radio ntibashobora kuyacomekaho telefone ntibashobora gutera ipasi ni za mashanyarazi agenewe gusa gucomekaho ka gatara kakaka urumva ko abantu bagomba gukoresha umurasire w'izuba ni benshi cyane n'abantu 48% mu Rwanda ariko uwo murasire babaha ntibashobora kuwucomekaho radio ntibashobora kuwucomekaho televiziyo ntibashobora kuwucomekaho ipasi ntibashobora kuwucomekaho telefone ngo bajya gutira urumva ko ahangaho ni ikibazo gikomeye uvuga amashanyarazi kuyatunga udashobora kuyakoresha ibintu nk'ibyo by'ibanze yaba amaze iki kandi urumva ko abantu bari muri situation ni benshi cyane kuko bavuga ko nyine abantu bagomba gukoresha umurasire w'izuba bagomba kuba 48% urumva ko ahangaho hari ikibazo cyo kumenya karite y'amashanyarazi bafite ibamariye iki ahongaho ni ikibazo umuntu yakwibaza noneho rero nabariya te amashanyarazi asanzwe hari ikibazo inkuru nabonye nayo isa n'iyingiyi yerekana ko bafite ikibazo reka nzanye basomere nayo mu byihanganire mu mpakane gatoki iyo nkuru niyo muri Isango Star yo ku itariki ya kangahe itariki ndayibona itariki ya 23 z'ukwa 9 2021 ntago ari kera cyane iyo nkuru iravuga ngo ikibazo cy'umuriro muke gihangakishije abaturage REG igiye ngo ikibazo cy'umuriro muke gihangakishije abaturage REG igiye kugihagurukira noneho mu nyihanganire gato ngo mu gihe hamaze iminsi humvikana ibibazo by'umuriro w'amashanyarazi ukunze kubura umba ntago ari kera mu kwezi kwa 9 umwaka uzi ngo mu gihe hamaze iminsi humvikana ibibazo by'umuriro w'amashanyarazi ukunze kuba muke mu buryo abawukoresha bavuga ko ntacyo ubamariye kandi barawuhawe bawitezeho byinshi ikigo gishinzwe ingufu kitwa REG kivuga ko kiteguye guhangana n'iki kibazo mbona tujye mu nkuru rero mu gihe hirya no hino mu gihugu hari abanyarwanda bagisaba guhabwa umuriro w'amashanyarazi bitewe n'uko bawutegerejeho ibyiza byinshi birimo no kwifashisha mu bikorwa by'iterambere hari hamwe na hamwe bagezweho n'amashanyarazi ariko bakaba bagenda bagaragariza itangazamakuru ko amashanyarazi imbaraga zawo zibanye umuriro bahawe imbaraga zawo ziba nkeya bigatuma batabasha kuyakoresha uko bikwiye ni ikibazo ngo Fred Kagabo ushinzwe ibikorwa by'amashanyarazi mu kigo cy'ingufu cya REG avuga ko icyo kibazo avuga ko kizwi uwo witwa Kagabo Fred ngo ikibazo kirazwe iribura rya hato na hato ry'umuriro w'amashanyarazi bituruka ku buke bwawo bamwe mu baturage bemeza ko ribabangamira mu buryo bunyuranye urugero ni abavuga ko gucana amatara no kureba televiziyo bidashoboka nyamara bafite umuriro Fred Kagabo agaruka avuga ko ngo bitarenze imyaka ibiri icyo kibazo kizaba cyakemutse. Mwumve abantu bafite ikibazo cy'uko bafite umuriro muke cyane, babarwa nka muri statistics mu bitabo bya leta, babarwa nk'abantu bafite umuriro ariko ntibashobora gucomeka radio, ntibashobora gucomeka televiziyo, kandi umuriro usanzwe ntabwo ari n'izisoreti, ntibashobora gucana. Noneho rega kugira ngo ibakemurire ikibazo mu buryo bwihutirwa, bavuga ko bakizi, iravuga ngo mu myaka ibiri ngo kizaba cyakemutse. Tekereza ufite ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kutabasha gukemura televiziyo, gucomeka televiziyo, gucomeka ipasi no gucana amatara, aho kugira ngo bagikemure aka kanya bakubwira ngo tegereza imyaka ibiri. Numva ko hangana ikibazo gikomeye cyane. Noneho rero ibibazo nk'ibi bikomeje kugenda byumvikana mu bice binyuranye by'u Rwanda, aho hari n'usanga aho hari nabo usanga mu mirimo ikenera ingufu ziruseho z'amashanyarazi bagomba kwiyambaza moteri, nyamara bafite umuriro baba baraguze. Mu gihe guverinoma y'u Rwanda yo reka ndekera aho ngaho, mwumvise ko mu bice byinshi by'igihugu abantu bafite amashanyarazi ariko akaba adafite ingufu na gatoya ku buryo batagira icyo bayakoresha. Noneho rero iyo leta ivuga ko ngo izaha abantu benshi ngo mu 2024 ngo abantu bose bazaba bafite amashanyarazi, abanyarwanda bafite impungenge, uravuga bati se amashanyarazi ni makeye, iyo abayahabwa biyongereye kandi ingufu zayo zitongerwa, ni ukuvuga ngo bazajya basaranganya ayo mashanyarazi makeya, noneho umuriro ujyubura ube muke cyane ku buryo uzajya ucikagurika utagira ikintu ucomekaho, nicyo giteye impungenge abanyarwanda. Urumva rero ko ari abangaba bafite umuriro usanzwe w'amashanyarazi usanzwe uturuka ngo ku miyoboro migari ngo numva ku mapirone n'iki byose, n'abariya twabonye babakene cyane bakoresha amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba, bose bafite ikibazo cy'uko ari muke cyane batabasha kukoresha ibintu by'ibanze mu ngo zabo. Ahangaha rero akaba ari ikibazo umuntu yavuga ko kibangamiye abantu abafatabuguzi b'aya mashanyarazi, kandi nyamara babarwa niho mbona na tirishuri dabori iri, nuko babarwa nk'abantu bafite amashanyarazi bakabashyira mu bitabo bakabitangaza ku isi yose bati abanyarwanda abaturarwanda bangana gutya na gutya bafite amashanyarazi, wenda turi ku mirasire y'izuba cyangwa se ku miyoboro migari barayafite, ariko wakwinjira nyine nk'uko tubibonye wakwinjira wajya gucukumbura hasi kugira ngo urebe niba ayo mashanyarazi bafite ari cyo bamariye ukakibura. Urumva ko ni statistique akenshi iyi mibare y'abantu bafite amashanyarazi ni statistique, ni ukuza statistique kugira ngo berekane ko ari benshi cyane ariko mu by'ukuri ntacyo bamariye. Ikindi umuntu yavuga nka ariya amashanyarazi ngo aturuka kuri za biyogazi, mwabonye ko ari ikintu cyapfuye, nabyo twarabibonye muri iriya midugudu y'icyitegererezo, abantu bavuga ko ngo bafite mu ibintu bya biyogazi bavuga ko byose byarapfuye rwose birarangira. Kandi uwo mushinga wa biyogazi wapfanye na n'uriya mushinga wo gushaka amashyuza mu kirunga cya Karisimbi, icyo gihe ni James Musoni wari minisitiri w'ibikorwa remezo, muzi ko uyu mushinga wa biyogazi n'ariya mashyuza muri Karisimbi byahombeje leta miliyari 22 kubera ko ni ibintu byabayejere nabi, amafaranga yo kuri ya biyogazi ashidira ngo mu bintu by'amahugurwa ntibagira biyogazi bubaka, donko ni ibintu mbega byarangiye. Urumva ko barashaka kubisubiramo ngo bagiye kujya mu mishingwe nanone bongera bashaka amashanyarazi, ariko mu by'ukuri umushinga wa biyogazi wahombeje leta cyane kandi warapfuye wararangiye warasibamye nta musaruro wigeze utanga. Urumva rero ko ibibazo ntabwo bihagaze neza, wenda bashobora kubeshya ko ibintu bimeze neza, bakunda kuvuga ngo ni intangarugero bageze kuri byinshi, ndetse bavuga ko inama mwebereye mu Rwanda kubera ko bageze kuri byinshi, ariko ibyinshi bavuga ko bagezeho murabyumvise ahangaha ntabwo ari ibintu bishimishije, ntabwo ari ibintu biteye ishema, ni ibintu gusa bya maonesho byo muri statistike kwerekana ko abanyarwanda bafite benshi bafite amashanyarazi ariko nta kigenda mu imibare mwamunze kwa mashanyarazi nacyo amari. Reka ndekira aho ngaho rero
to nyine nagira ngo wende ukomoze ku gihombo, kuko nubwo tuvuga muri statistique baratubeshya ariko ibihombo nabyo urabikurikira. Iyo tureba mu maraporo y'umugenzi w'imari umwaka ushize 2021 mu kwezi kwa 9, Obadiya Biraro yavugaga yuko rege kiriya kigo cy'amashanyarazi gifite igihombo kirenga miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Uko bihagaze magingo ya nta kuntu bitazamutse ariko urumva baritwaza no covid ko ari nyirabayazana ibihombo muri imishinga uzabyumva mu nteko bavuga bati inyigo zigwa nabi isoko twarihaye kana ko tutarapimye neza twajyanye amashanyarazi ahantu twatwizeye abafatabuguzi ntayo baguze n'ibindi n'ibindi urubyiruko muri iyi minsi uravuga ruti mujye muduha fact mujye mutubwira munaduha ingero nkunze kuvuza uti izi ngufu z'amashanyarazi bavuga muri statistike bashobora kuzigaragaza ariko wagera kuri tera ukazireba ukazibura ni iki wavuga ku gihombo kigaragara muri ibi bino bigo bikora ingufu z'amashanyarazi
ibihombo ni minini cyane nta mibare mfite mu mutwe ariko bashoramo amafaranga menshi cyane ariko ni ibintu bajera nabi bigahombya leta birumvikana ikibabaje kandi ni uko nta nk'iriya rega itegekwa n'umuntu bavanye muri Israel ngire ngo bagira ngo ni umuntu wenda ufite ikintu cya afite ikintu cy'ubumaji azaza agakoresha ibintu bikagenda neza ariko kubona regi ijya mu bihombo igakora nabi umuriro ntuboneke murabyumva muri 2021 uriya mugabo niwe watekaga regi ariko abantu nta muriro bafite ni muke cyane rero ngibona no kumuzana agahembwa amafaranga ishyano ryose abanyarwanda bajijutse nabo iriya regi bari kuyitegeka guhombya igihugu ntawe byananiza umva donko icyo nshaka kuvuga amakosa akora nta wundi n'abandi bayakora ntabwo byari ngombwa kuzana uriya muntu w'umunyamahanga kuza guteka regi kuko nta kintu gishyashya yazanyemo abantu nta muriro babona umuriro urahenda ni igitangaza ahubwo nuko no mu bihe byaguma mu rugo mu bya covid umuriro waragumye urazamuka nako bazamuye ibiciro by'umuriro n'amashanyarazi nako umuriro n'amazi mu bihe bya covid kandi bazi neza ko abaturage bakennye abaturage abataye akazi bari muhira bakarenga bakazamura igiciro cy'amazi ikindi kintu nabonye wenda gishobora gufarapa umuntu naho muri ibyo biciro by'amashanyarazi usanga amahoteli muzi banyirayo usanga kuri kilowateri amahoteli ariha amafaranga makeya kurusha inganda habanza amahoteli yishyura makeya hagakurikizaho inganda none ugasanga amavuriro ibigo nderabuzima birariha amafaranga niba ari 190 nangahe kuri kilowateri ugasanga ibigo nderabuzima amavuriro ari yishyura amafaranga menshi kuri kilowateri kurusha amahoteli ahangaha rero ukibaza uti nibiti none se barashaka ko ubuzima ari bwo buhenda urumva ko niba ari umuntu ufite ivuriro akaba yishyura amafaranga menshi ku mashanyarazi ni ukuva ko na serivisi atanga zizahenda none se abaturage ubuzima buzahenda mu mahoteli bihenduke bizagenda bite ahangaha mbona ko atari ikintu kiri normale kubona amahoteli yego amahoteli nayo birumvikana bishyiriyeho tarifu ntoya y'amashanyarazi kuko amahoteli ni ayabo amahoteli yishyura amafaranga make pe noneho ugasanga ahubwo ibitaro nibyo byishyura amafaranga menshi ku mashanyarazi ahangaha rero ni ikintu kitumvikana kuri njyewe mbona atari normali reka ndekera aho ngaho serivisi
urakoze cyane Comrade Chantal Nyange mugenzi wacu Edouard mu busobanuro bwe ku kibazo cy'amashanyarazi mu Rwanda yabisobanuye neza rwose mu minsi ishize twari turi muri za space aho bavuga bati muri ntashima iyo tuvuga twe tuba dushaka facte zigaragara ariko muri iyi nama minisitiri w'ibidukikije Mujamari yabishimangiye ati impamvu ituma iyi nama ibereye mu Rwanda ni uko turi igihugu kimwe rukumbi cyateje imbere ibintu byo gusigasira cyangwa ikirere kwita kuri environment ni nayo mpamvu iyi nama ije mu Rwanda umunyamakuru aramubwira ati muhagaze mute mu Rwanda aravuga ati duhagaze kuri 25% mugenzi wacu Edouard amaze kutwereka yuko ari ibinyoma ntagira ngo nkubaze icyo utekereza kuri makosesho nyine inama yatangiye i Kigali mu Rwanda iyobowe na Kagame inama y'imisitatu harimo ziriya miliyoni zirenga 100 Antonio Guterres yongeye kwibutsa ibihugu bikungahaye bigomba gutanga harimo na za zindi wibuka inama yabereye niba ari mu Busuwisi niba nibuka u Rwanda rwaje mu bihugu biriba 3-4 bagomba guhabwa ariya amafaranga yo bazayabona ariko ntabwo bazashyira mu bikorwa ibiri mu mapuro byanditse statistike bigaragara yuko babikora cyangwa babikoze cyangwa babyize ariko wajya kubishakisha wajya gushaka nk'uwo muriro mu baturage ukawubura ijambo ni ryanyu Comrade Chantal namwe kuri ingingo niba ari cyo ukeka kabagema yibagiwe ukaba wagishimangira
urakoze bwana bwana Serge icyo erega abantu hari igihe bangora nake hari igihe bangora bakangora ariko se Serge ko mwagiye mubibona kandi ko mubibona kenshi nk'ubu ngubu nko kuri iki kibazo cya electricité baba bari kuvuga hashize hari ndumva hashize nk'imyaka itatu cyangwa ine gutyo iyo electricité baba batwereka ngo abanyarwanda bafite ngo mu ngo hose ngo bafite electricité nyine ngo umuriro wageze ngo ahantu hose ngo amashanyarazi yaraje ariko se iyo electricité baba bayishyira hehe dabo ku zihe nzu ziba zubatse gute ngira ngo mwabonye yuko hari nimba ari blague nimba ari iki ahantu hari inzu yubatse noneho hari imbingo ku nzu gasangwa korde ya electricité itambuka kuri urwo rubingo nyine iganisha mu nzu bakakubwira ngo cable plito bakakubwira ngo cable za electricité ngo zigana ngo amashanyarazi ngo mu nzu ziba zubatse ibyondo n'urubingo ni ibintu nk'ibyo ngibyo ngo nguko nyine uko baba bagejeje electricité aho ngaho ariko se bwana Serge mwambwira yuko koko kireba ariyo myubakire baba batubwira ubundi igezweho ngo yo gushyiramo izi electricité ese izi electricité barazubaka bazishyira hehe ko abaturage bubaka hehe ubundi ko batagira aho baba ko bibera mu byari ko bibera mu myobo izi electricité baba bazishyira nimba bari bo baba bari kwivuga nyine abakozi bo muri ako gatsiko na ba nyiragatsiko abo ngabo nyine baba barafashe ibyo byose bakabyishyiraho okay ariko iyo electricité ntayo nyine niyo ampoule bafata nyine bagashyiraho ngaho bakata ubundi barangiza nyine ngo electricité mu Rwanda ngo ni 90% hari cyangwa ngo ni 75%. Nkaba numva rero nyine yuko abari ukubeshya bari agatsiko kuko ibintu bibeshya cyane ntago mumenya electricité ntago ndi bujye muri za statistike kuko ntago nabagize akanya ko kubasha kubirebaho ariko bwana Kabagema yabisobanuye neza cyane aduha ibintu bifite facte adusobanurira rwose ukuntu bariya bantu ibyo bavuga biba ari ukubeshya nta byinshi rero nakongeraho kuri iyi ngingo bwana Kabagema yabisobanuye neza nicyo cyo nakongeraho murakoze
urakoze cyane Komrade Chantal ntavuga rwose ntandukanye nawe kuko Edouard Kabagema agira ngo ni expert muri ibi bintu kubera ko abiganiriza abanyarwanda buri wa kane na buri wa mbere gusa ni biriya binyoma bya Mujawa Maria avuga ati impamvu u Rwanda baruhisemo kwakira ino nama ku mugabane wa Afurika ati nibwo bwa mbere inama ije ku mugabane wa Afurika akumva ko ari igitangaza atazi ko ari lobbying baba bakoze ari PR ari amafaranga inama baba baziguze kugira ngo zibere mu Rwanda ariko wanagaruka ku magambo ya Antonio Guterres yongera gushishikariza ibihugu bikize gushora imari nyine muri uyu ni umushinga wa Loni by the way ntabwo ari uw'u Rwanda nyine nk'uko bashaka kugaragaza ko ari bo bitangaza kuba inama ibereye mu Rwanda ni nabo bavuga ngo nta handi yakabereye ariko bahise mu Rwanda bitewe n'uko u Rwanda ibi bintu by'ingufu z'amashanyarazi cyangwa byo kubungabunga ikirere ibidukikije babigize priority turabizi neza ko ntabwo ari ukuri kuko mugenzi wacu yavuze statistike yabo nta kuri shingiyeho iyi ngingo reka tuyirekere aha ngaha nzizera ko muzarabigarukaho mu bindi biganiro namwe kuwa kane ndagira ngo tugaruke kuri iriya ngingo ya kabiri ikibazo kirebana n'ibura ry'ibitabo mu mashuri abanza bino bintu biranagoye kumva tunaganira mu rurimi rw'ikinyarwanda twarize dufite imfashanyigisho zanditse mu kinyarwanda kugira ngo tubashe no kwiga urwo rurimi rwacu neza ariko hakaba hari igihugu magingo aya reka mbivuge ubutegetsi hari ubutegetsi bw'igitugu buvuze ko bimaze imyaka 28 abitwa intumwa za Rwanda akavuga bati twagiye mu mashuri abanza dusanga nta bitabo bihari bifasha abanyeshuri kuva mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa gatanu bagakomeza business as usually bagakomeza bakaganira hakabura uvuga ati kino kibazo kirakomeye reka duhagarike imirimo y'inama tugaragaze ikibazo kiri mu gihugu umugenzi w'imari ya leta n'akavuga ati si ikibazo gusa cyo mu kinyarwanda no mu zindi ndimi zose bivuze rero ko iyi ni crisis yari nyine nk'uko twese tubibona ntabwo ushobora kwimagina ukuntu wambwira ngo uri umuyobozi kugira ngo ube umuyobozi ni uko wigishijwe wahawe ireme ariko ukabona abana ba rubanda rugufi byumvikane ko aya mashuri n'abana ba rubanda rugufi ntabwo ari inziriya za Rakurobiyeri za Green Hills cyangwa zira ari amashuri y'abana ajyamo abana b'ibikomerezwa bariya biga kuri computer kandi biga program itandukanye iri mu Rwanda ariko aba turavuga abigenamigambi rifatwa na Kagame muri village urugwiro bice reme ry'uburezi uko bwije uko bukeye bahindura curriculum bazanye bakazana indi noneho bakavuga ngo content muri lebira hari abayishaka bajya muri mudasomwa bakayireba byaba ngombwa bagafreting ariko kugira ngo ubwo umwana umwe n'engofero wa buraye utariye ngo agomba no gutanga amafaranga yo guprintinga cyangwa kwemprima materiel agomba kurebera uburyo agomba kwiga hari ubwo Rwanda batubwira uyu munsi bamwe bavuga ngo bashaka facte ngo abana bose bigira kuri computer kandi abadepite baratwereka yuko amashuri menshi izo ordinateri wazihasanga ariko nta muriro ubayo mujamari amaze kutubwira yuko bageze kuri 85% bivuze ko Kagame yabeshye abanyamahanga ko abanyarwanda abana b'abanyarwanda bigira kuri ordinateri byanditse muri statistike ko mu Rwanda abana bigira kuri ordinateri ariko abadepite b'abasenateri bakavuga bati amashuri menshi twagezemo ntagira umuriro nta n'umuriro ahakandagira nafite umuriro ntabwo bawubona Edward Kabanyama nagira ngo nkubaze kuri kino kibazo uko ugitekereza uko nzi ko mu byo muducukumbura mu kiganiro cy'ubukeremero y'abaturage ikibazo kitasigaye inyuma ariko reka dutege amatwi ino audio maze tubwire wowe uko ubizi byabihagaze magingo ya mu Rwanda
aho usanga mu gihugu ibitabo by'abanyeshuri bidahari ugasanga basaba bakatubwira ikintu ngo REB mushyira ibitabo ku website ku buryo abantu wenda abanyeshuri bashobora kubafatira iyo printing nyuma kwa utejenari nawe niba yarabibonye kuko n'ibikorwa kuko mu gihugu usanga ishuri ifite ibindi bintu byinshi cyane birireba kugira ngo bajye kugira umwanya wifotorera abashaka gufotorera abanyeshuri basanga ni icyo wese yaza kujya komenti yabikoraho mu by'ukuri kugira ngo turebe mu by'ukuri gufotora iyi printing umuntu adakwiye kuba nayo yayizera kikaba ikigo cyasubiye kuri minisiteri ibishinzwe bikazayibazwa kugira ngo bigire inyo kuba speaker
bateranye intambwe izi raporo tukajya tuzibona no mu Kinyarwanda cyangwa raporo nk'ingi imaze kuba public biba igenewe abanyarwanda bose ariko iyo bazibona ziri mu cyongereza kandi percentage y'abanyarwanda bazi icyongereza cyangwa nta nubwo tugeze kuri 2% ubwo rero bibaye mu Kinyarwanda byafasha kugira ngo abantu bose bagerweho n'amakuru atari ukuyumva mu busesenguzi bose bakabyisomera ikindi wenda mvuze no kuri iki Kinyarwanda cyacu natangaye kubona REB ishobora gutanga ibitabo cyongereza igifaransa muziki amateka ubumenyi bw'isi n'ibindi ariko byagera ku bitabo by'ikinyarwanda umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu n'uwa kane ntihaboneka igitabo na kimwe kibaza ngo n'igenamigambi ritanoze ni ukubisuzugura ni ukutabiha agaciro noneho ugasanga ari abana bo mu myaka yo hasi badafite n'ibyo bitabo kandi ariho twaguye gushyira imbaraga kuko burya umwana apfa mu iterura ndashaka kumenya impamvu zari bateye ese nirihe reme twaba dushyira imbere mu gihe ibitabo bitaboneka noneho naho bibonetse ugasanga igitabo kimwe kigabanywa n'abana 223 birababaje cyane rwose
nibyo ururimi rwacu rw'ikinyarwanda tugomba kurwitaho kuba tudafite ibitabo byigisha ikinyarwanda mu myaka ya mbere kugeza no mu mwaka wa kane ndetse mu mashuri menshi ndumva REB yari ikwiye kugira icyo ikora kuko uwigisha adafite uburyo bwo kwigisha ikinyarwanda ntabwo byaba ari byo ariko nta nubwo n'ikinyarwanda gusa buriya kibura n'ibindi birahari ntabwo bihagije besho biracyari hasi cyane ndetse na website ya REB bashyizeho ibyo bitabo ndumva naragerageje ku zundi twaragerageje ku accessinga tukabona birafunze ariko tuganira nabo baratubwiye bati content turayifite tubwira ko content ibigomba kuba mu bitabo irahari rero content ihari nibwira ko kuyigeza ku banyeshuri ubundi ntibyakagombye ko ikibazo kinini igihe cyose turebye inzego dufatanya ndetse banakagombye kureba niba batanafatanya na private sector no kubona aho umuntu yakigura akakibona mu buryo bworoshye nibwira ko ikibazo cy'ibitabo dufite content abantu bicaye bakaganira bakibonera igisubizo nibura igipercentage kiyongera
Padita avuka ngaye nguko nimutekereze abitwa abadepite n'abasenateri bari kumwe n'umugenzuzi w'imari bose bariyemerera yuko ari ikibazo gikomeye kuba abanyeshuri kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa kane no mu wa gatanu nta bitabo bafite b'Ikinyarwanda hari umudepite wivugiye ati abumva icyongereza ntibarenze kabiri ku ijana hano umuntu ahita yibaza imiyoborere muri rusange yabiteye ite kuko burya iyo umuntu akubuje kwiga ururimi rwawe gakondo nta n'ikindi cyiza mbona yakumarira ntabwo nshaka kwizima amagambo bitewe n'uko ndi kumwe n'abagenzi bacu kugira ngo tubiganire reka nongere mbere kwa Edward Kabagema ibi byabitunguranye byabitangaje kuvuga yuko nta bitabo byigisha ururimi cyangwa byose mu Kinyarwanda kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatanu primary
nta gitangaje kirimo Serije nta muri hari uwavuze ndumva ari umudamu wo mu Rwanda avuze ngo muri kumenya ngo barahambye umusazi usibye si ibitabo ikindi gihari niki niba igihugu abarimu igihumbi batakazi buri kwezi kubera ko bahembwa nabi bakabagira abarimu bageze ku bihumbi icumi batakazi akaba ari leta ibyivugira yuko yiri ikibazo bafite ubu ngubu ni ukwirirwa baramparasa abarimu bagiye abarimu ibihumbi icumi batakazi bakajugunya hasi bakigendera buri mwaka urumva ni ibintu byinshi cyane rero cya kibazo cy'ibitabo twakivuzeho kenshi hano muri radio itahuka twibaza ukuntu ko ni ikintu kiri elementaire ntabwo bisaba kuba umuntu yaragize mu ishuri ngo yumve ko abana bagomba gutunga ibitabo ni ibihugu bikennye abana batunga ibitabo buri wese akagira icye rero kugira ngo umwana agire igitabo cye ni ikintu kiremante ukurikije amafaranga u Rwanda rusesagura ikibazo twakigarukagaho tubona ko abana muri raporo za Mineduc za 2018 ngire ngo 2019 twagiye kuzijagajaga tugasanga bavuga ko muri izo raporo za Mineduc bavuga ko nko mu mibare basanga abana batanu bafatanya igitabo kimwe wajya mu Kinyarwanda ugasanga abana ngo bane bafata igitabo mu Cyongereza nuko rwongo ugasanga muri rusange abana batanu bafatanya igitabo kimwe mu Rwanda hose abana batanu basangira igitabo kimwe kandi gucapa ibitabo ntabwo ari ibintu bihenze ukurikije amafaranga leta iba yasanzwe yasesaguye hanze ukurikire uko twabisobanuye hano twarabajije tuti ni gute waha Arsenal miliyari 60 ubwo babanje kuyiha miliyoni 40 z'amadolari ngire ko muri kontara ya kabiri bayiha miliyoni 50 hafi Arsenal bamaze kuyiha urebye hafi miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda Paris Saint-Germain ni amafaranga nayo menshi Arsenal ukayiha amafaranga angana gutyo miliyari zirenga 100 abana bawe mu Rwanda abatanu bafatanye igitabo kimwe ibyo bintu nta muntu ushobora kubyumva niyo wagira uti noneho ujye na hariya bavuga bati ikibuga u Rwanda muri bije ba presentage zo mu nteko bavuga ko bateganya gusohora miliyari 145 zo kubaka ikibuga cya golfe n'amazu agikikije ukubaka ikibuga cya golfe abana mu Rwanda abana bawe mu Rwanda batanu bafatanye igitabo kimwe kandi icyo ni ikintu cy'ibanze ni ikintu ugomba gukemura mbere y'ibindi byose kugira ngo nibura abana bagire ibitabo bihagije kwerekana ko uri umutegetsi wa serie turajya bita ku rubyiruko wita ku burezi aha ngaha ni ikibazo cyatugongaga buri gihe icyo kintu ntabwo twacyumvaga ikindi cyatugonze gisubiyemo gatoya ni hariya leta ivuga iti itungisha abanyeshuri impamvu abadepite bavuga icyo kintu cy'ibitabo bagisubiramo ni uko bakibuze kuri radiyo itabwa twakivuzeho kenshi kandi tukigarukaho tubaza ibibazo byinshi kuri iki kibazo ukuntu leta ishobora gusesagura amafaranga abana badafite ibitabo mujye mukurikira ubungubu naha ngaha babyumvise ikindi nacyo wenda bazavuga mu minsi iri imbere muzacyumva ni hariya leta ivuga ngo itungisha umwana amafaranga 56 ku munsi abana b'abanyeshuri muri primaire na secondaire amafaranga yo kurya 56 ku munsi kandi umuneke umwe ugura amafaranga 100 leta ikavuga ngo itungisha umwana abana barimo gukura muri fazi ya croissance barimo gukura ikamutungisha amafaranga 56 ku munsi noneho tukavuga ni gute kandi abo bana leta ikavuga ko ibatangaho miliyari 27 hanga ndashaka gusobanura yuko atari ibitabo bibura gusa nuko yako wagira ngo iriya leta ifite mission yo kwica uburezi kaburangiza ikaburangiza ikabuhamba kuko ni uburezi burakenye cyane babwimye ibintu byose bishoboka bo anga reka ndongo ngishaka kuvuga ni kiki leta kubana miliyoni 3 biga muri primaire na secondaire leta ikabatangaho miliyari 27 ku mwaka yo kubagaburira abantu miliyoni 3 ukabatangaho miliyari 27 warangiza ugaharuza ikibuga cya golfe cya miliyoni 34 ibyo bintu wabisobanura cyangwa se Arsenal ukayaha miliyoni 60 donc angaha twagiye dukunda kubigarukaho ibingibi ni ibintu biteye ubwoba byerekana ko iriya leta yaferinze mu kibazo cy'uburezi kandi ibintu byose igenda yirata ngo irakize giza gute irazwi hose muri za iragura indege irajya muri za Paris Saint-Germain kigaragaza n'iki byose iyo bigeze muri ibi bintu byoroshye by'ibanze yagombye kuba yarakoze ko kugurira abana ibitabo usanga leta yacu nta leta dufite amfite rero ntabwo ari ibitabo bibura gusa n'ibindi byose birabura murabona nk'uko nayo nabitangiye mbivuga abarimu baracika umwuga w'ubwarimu abantu bagenda 10,000 buri mwaka abarimu batakaze bakigendera abana bashonje kubona leta irutisha abantu miliyoni 3 abana b'abanyarwanda bazaba ari u Rwanda rw'ejo ukabarutisha ikibuga cya golfe ukabagaburira amafaranga arutwa nayo uharurisha ikibuga cya golfe ibintu ushobora kubyumva rero ntimugatangare kuko nta leta dufite iyo uyigereranyije n'izindi leta ziri ku isi nta ibintu by'ibanze umuntu w'umunyamahanga twe turi abanyarwanda uzanye umuntu w'umunyamahanga ukamusobanura ibi bintu yuko umuntu ashobora guharura ikibuga cya golfe cya miliyari 134 ariko abana miliyari abana b'abanyarwanda miliyoni 3 ukabatungisha miliyari 27 ntabwo ushobora kubyumva tusimburuma cyangwa se Arsenal miliyari 60 abana bo mu Rwanda batanu basangira igitabo kimwe nta muntu ushobora kubyumva tusimburuma ntabwo bishoboka reka ndekere aho ngaho
baravuga ngo bashaka kumva fact ni izi ngizi rero nini kibazo umuntu yakwibaza bati tugiye kuzana abarimu bo muri Zimbabwe abarimu bo muri Zimbabwe bazakoresha iki ibitabo niba ntabyo ari mu mashuri ubwo mwatubwira ibitekerezo mu bitekerezaho hari n'aba badepite n'abasenateri bavuga bati hari aho usangariza orudinateri urumva rero ibintu byo mu Rwanda byose ni mashuri uratanga orudinateri ahantu hatari umuriro w'amashanyarazi aho wagatanze ibitabo ukajya n'orudinateri nta muriro w'amashanyarazi komande santari iyi ngingo ndagira ngo tumbwire uko ubitekerezaho niba ari twe dushaka kwanariza cyane tutumva imikorere y'ubu butegetsi nitwe twaba dufite ikibazo gikomeye
urakoze Serge iki ni ikibazo giteye nkeke ni ikibazo giteye nkeke ariko nk'uko nanditse ubu abasaba badepite nyine hari icyo baguhishe se ndumva ntacyo baguhishe ndumva ntacyo batavuze ahubwo njyewe ikinteye inkeke ni abanyarwanda baba bahakana ibintu nk'ibingibi iyo tubivuze wambwira yuko kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatanu muri ayo cyo mvuga ni mu mashuri ya leta nk'uko nawe wabikomojeho muri ayo mashuri nyine leta iba ishinzwe haguramo ibitabo gute ibitabo by'abana twakunze kubivugaho tukabivugaho kenshi intore zikadutera amabuye intore zikatuvugana zikadutera imijugujugu ngo turabeshye ibintu tuvuga nk'ibibaho ngaho noneho rero aho kugira ngo abari twebwe zizajya zitera imijugujugu zidutuka mu bitutsi byinshi nizitangire zihere kuri abo badepite babo baba bavuze ibintu nk'ibyo kandi baba babonye kuko baba bari gushimangira ibyo twebwe tuba twarabonye kera iki ni ikibazo kiriho ni ikibazo cy'ingorabahizi ni ikibazo gikomeye cyane ni hahandi rero Serge umwana agenda akiga nyine ngo ari kwiga akazajya kurangiza ecole primaire atazi no kwandika izina rye wamurumva nawe nyine iyo myigire ni hahandi umwana aba atazi no kwandika mu rurimi rw'ikinyarwanda kinyarwanda takerange maternelle aba yaravukiyemo yarakuriyemo okay kuvuga byo wenda abashoboye kuvuga kubera yuko la transmission haruma igenda isa nkaho yikora ariko kubyerekana
no kugira ntabwo naho ngaho arimo intege nyinshi imivugire nayo yarahindutse kandi ntabwo babakosora buryo umwana apfa mwiterura ugomba guhita umukosora siri plus yubonye n'imivugire ihindutse ukumva ikiboneza mvugo harya ni nanjye maze igihe kirekire ntabwo nanjye mujya kunkosora ngaha kandi rebe igihe nigiye wari uvuze ngo mu mivugire byo bya bigenda neza oya ntabwo
wi reka tuvuge yuko wenda ariko nabyo nta kigenda nyine uba wumva ukuntu umwana yari kuvuga ariko si n'umwana nari ngiye kuvuga ngo intama nabo ngabo witwa ngo ni bakuru ukuntu umwana avuga ngo ni urugero rworoheje naguha ni uruhese ngo wenda intama nko kugira ngo avuge intama akavuga ngo intama
hari n'urundi rugero nabonye kandi nabibonanye n'abantu bakuru wenda niko u Rwanda rwa Singapore ruteye ubundi kera umuntu yakomezaga ikibazo washobora kumubwira ngo yego ijambo yego ubu basigaye bavuga ngo ingo
icyo kintu nanjye ntabwo
narabajije ntariko ntabwo ari uko bavuga yego undi ngo ingo nase ntabwo ujya ubona kaga iyo arimo kugenda nawe yigisha abo baminisitiri baba bari imbere ababwira ngo ntibavuga ntabwo yibuka imwe mu nama yigeze ni abayobozi sinzi ahantu yari muri convention center sinibuka neza arimo kwigisha ikinyarwanda wumva abwira abayobozi ati iyi myigire y'ikinyarwanda yadutse ni iyahehe uwo ni uwitwa umukuru w'igihugu ndizera ko ibyo rubyibuka
ndabyibuka neza nyine niho usanga byose biba byapfiriye ariko sinumbizi wa mugani nkuko bivuga gushobora nimba ari ikinyarwanda aka gatsiko kazanye hari ibintu rwose kugira gutyo kumva bose baritetse ari uwo kaga ngo uri kwigisha ikinyarwanda ari n'umugore we ukumva mu ngero nyine narindi gukomerezaho ntanga hariyo ingo hariyo inama hari ibikindira hari n'ibintu badukanye byo kuvuga ngo mu mago amago kikintu ni igiti kimiri bavuga urugo mu bukeya bakavuga ingo mu bwinshi ariko hari ikintu bazanye nyine ngo amago ikintu bavuga ikintu ni igikimota by'amibyo n'abantu bavuga n'ibiki simbizi nimba ari icyo kinyarwanda nyine gishyashya aka gatsiko kazanye nimba ari biki nimba ari ibintu byaterambere reka mbyite ko ari ryaterambere bazanye ariko ntabwo ari iterambere n'iteranyuma kubera yuko burya ururimi nk'ikinyarwanda burya bigendana n'umuco burya kandi ngo agahugu katagira umuco karacika nyine niho tugeze u Rwanda rwacu rugeze mu marembera rwose rurimo ruracika ikirimi
rero utarageraho reka ibya pedagogi twe tuvuyemo tugaruke muri planning kuko planning niho cyangwa mw'igenamigambi niho bipfira kuko tugiye muri pedagogi twabona amakosa menshi kandi natwe bisaba yuko tugomba kumenya abo tugiye kubwira ni bantu ki igenamigambi Chantal Nyange mbwira ukuntu wambwira ngo umwana arabyuka buri munsi byitwa ko agiye ku ishuri nta gitabo asanga mu ishuri akagenda ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu akagenda ku wa gatanu uri umubyeyi byitwa ko umwana ajya kwiga uri direkiteri w'ikigo byitwa yuko urebera abana uri minisitiri w'uburezi byitwa yuko ugomba gutanga raporo ku burezi buhagaze mu gihugu byitwa yuko uri intumwa ya rubanda uri senateri noneho bikitwa yuko dufite n'umukuru w'igihugu urebera abanyarwanda ibi bintu nabyumvise abantu basenateri bavuga ndavuga nti ibi bintu bikwiye guhagarara sino abanyarwanda nibavaneyo amaso n'abandi bavuga bati u Rwanda rw'ejo nta ruhari Kagame yarabitwibwiriye ati igihe kizagera n'u Rwanda ruturwa n'abanyamahanga turabikerensa ariko iyo bigeze aho abantu babyemera mu nteko ya rubanda ko nta gitabo na kimwe abana basigaranye birakwereka ko hari gahunda yo kurimbura u Rwanda rw'ejo hazaza cyangwa kurimbura abanyarwanda muri rusange
se kujya ngo ibyo mbivuga buri munsi n'ejo mbiri nta gihe ntabivuga yuko aka gatsiko katifuriza abanyarwanda ikiri cyiza nuko bari ireme ry'uburezi n'uburezi mu gihugu cy'u Rwanda ibyo murambwira ngo igenamigambi nta genamigambi rishoboka uko cyangwa umushobora kumbwira yuko ngaho ni mubare mutekereze namwe imyaka 30 igiye gushira aka gatsiko kari ku butegetsi kayoboye u Rwanda none se ubwo umushobora kumbwira yuko ikibazo cy'uburezi mu burezi ari ikibazo kije uyu munsi ari ibintu babonye uyu munsi bakaba babyutse mu itondo bakavuga bati ejo byagendaga neza none turabyutse muri iki gitondo dusanze hari ikibazo gikomeye cyane dusanze abana kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatanu nta bitabo by'amashuri bafite byo nta bitabo byo mu ishuri bafite ariko se koko murumva nk'uko wabikomajeho uri kubivuga umwana wa mwene ngofero uzabyuka mu gitondo kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu akagenda ngo agiye kwiga nta atarabona n'icyo gitabo wenda turataraki kitaramugeraho bitewe n'ukuntu wenda kiba kigenda gitunamwe ishuri warangiza ukaburi kumbwira uti baravuga ngo mbo ni nka twinanga ibintu bavuga by'imyigire y'iryo genamigambi ni nk'imyigire yo muri bihugu natwe twese dukoresha
turaganira ntabwo guca mu ijambo nzi neza yuko wari ufite byinshi uvuga ngaha ejo bundi imana imbabarire cyangwa mumbabare mu neza amatwi abantu bitwa ko navuga ari abafana b'agatsiko bati Kagame yateje imbere ireme ry'uburezi uburezi bwari inyuma ku gihe cya Habyarimana ariko muri imyaka 28 ubu uburezi kuri bose abana bose bariga ubwo ndavuga Sadata Munyakazi abanyarwanda bose bariga ariko na simvugira leta ya Habyarimana kuko ntabwo ndi umuvugizi wayo navuga yuko ireme ry'uburezi kuri iriya leta kubirebana n'amashuri kwinjiramo kubona aho wicara wenda ukaba ufite intebe cyangwa pipitre kubona integanyanyigisho cya curriculum ibyo byose rwose ndumva muri primary nzi cyangwa abagenzi bangeze primary ntabwo twavuga ngo byari ijana ku ijana ariko byari bihari nubwo byari bikeya ariko byarataranganywaga ku buryo ntabwo wavuga ngo umuntu ajya ku ishuri akabura integanyanyigisho cyakabura igitabo Chantali primary warayize nubwo ibitabo byari kuba bikeya ariko byabaga byanditse neza wenda nta makosa arimo kandi tukagira umwanya wo kubisaranganya mu ishuri uko twatungana twose kandi tukabasha kwiga bimwe tugafata kimwe usibye ko ntawubura abaswa cyangwa abandi bagenda buhoro ariko navuga yuko nta wanenga igihe twari turi mu kiriya myaka mbere ya za 94 none uvuga ngo uburezi kuri bose abana bose bajya kwiga ku ishuri abana bose bafite amahirwe ariko amahirwe atanguye umusaruro niba nta bitabo biba mu mashuri nari mbukiye mu ijambo kugira ngo ngerageze nkora ako kantu kuko numvaga abafana b'agatsiko baririmba bati ireme ry'uburezi kuri bose
ireme ry'uburezi kuri bose none se kubaka ibyo reka mbyite ibihuru kubaka ibyo bihuru ngo nanjye kubyubaka ndetse maze igihe kinini batubwira yuko ibyumba by'amashuri amashuri muri rusange adahagije mu gihugu
nayo batubeshye kubaka muri covid kugira
ngo ntayo bigeze bubaka amafaranga barayariye ibyo ngibyo
byivugira ko babihagaritse yes
ibyo ngibyo turabizi amafaranga barafashe bakubita mu mifuka yabo rwose bimeza neza ayo ngayo ntayo bigeze bubaka ntayabaho naho bagize ngo ibyo byumva barabyubaka intebe se uzayihabona kada wapi ntakirimo barangiza ngo amashuri kuri bose uburezi kuri bose njyewe kuba wajya mu ishuri ntabwo mbyanze ariko njya mu ishuri ugira icyo ukuramo utaha ugize icyo utahanye utaha ufite bagaje none se kujya muri mu ishuri birutwa na nkaho utagiyeyo umumaro wabyo ni uwuhe abo bana sinanabarenganye ese wabyuka mu gitondo ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu uvuga ngo ugiye mu ishuri niyo mfashanyigisho ntayo muri abana 70 mwarimu hari uwo nguwo ari umwe dore yuko noneho tabajya mayikomeje hari kutubwira ati muri education nationale rwose abarimo barimo cero désert abarimo barimo akazi baragacika barimo baragata nta wugishaka kwigisha ku kazi nta n'ugishaka kugakora nta n'ugikozwe ibyo ngibyo rwose abarimo ntabo imfashanyigisho ntazo ibyumba by'amashuri ntabyo baharangiza abasadata bo ngabo ngo uburezi kuri bose se ntubwo burezi kuri bose babambira n'uburezi n'uburozi twabyita iki ngaho namwe nimumbwire koko ubyuke mu gitondo ngo ugiye kwiga icyo gitabo ntuzakibona mwarimu nawe niba muri abana 70 se mwarimu ubwo abana 70 urumva azaba azengurukamo mwese bikazarangira bigenze bite
hariya haraho muri raporo y'umugenzi w'imari bavuga ko sinibuka hariho bagiye wenda nzagaruka muri audio mwazanigaruka ku wa kane aho umudepite avuga ngo igitabo kimwe gisarangwa n'abana bageze kuri 180 igitabo kimwe gisarangwa nuva ko dushaka kuvuga ko turamutse duciye abana mu maikipe tukabasa mu maikipe icumi hari abana bashobora kumara ikimwe igitabo kitarabageraho
yes mu minsi cumi abana be bamananje ngaho mbwira ahubwo se kigera ku wa nyuma kitashaje nabyo ni ibibazo bikomeye cyane ngaho rero numbwire none se bikaba bimeze gutyo ari uko bitazwi ntabwo wambwira ko bitazwi nyuma y'imyaka igiye kuba 30 agatsiko kari ku butegetsi ntabwo wambwira ko ari ibintu bitazwi ahubwo nari ngiye kuvuga ngo nkeka biragaragarira buri wese ko ari gahunda bagiye benstora gake none ubu ngubu nyine bikaba bigeze hahandi nyine neza amazi amaze kurenga inkombe bikaba ari ntagaruriro noneho muri ibyo bintu nyine byo kugira ngo batwereke yuko bari gukora kugira ngo batwereke yuko bari kuvuga abo badepite bari kuvuganira abaturage bari kureba ibitagenda mu baturage bari kureba ibitagenda aho ngaho muri edukasiyo uko byifashe ibibazo birimo hakaba ari ibintu noneho wenda ushobora gusanga ba uba yabashyizeho yabafunguriye akantu gatoya ati noneho nimugerageze mubashe kuvuga mbafunguriyeho gatoya nimuvuga akangaka kuko abadepite ntabwo tujya tubumva mu bibazo byose bibangamiye umunyarwanda mu bibazo byose umunyarwanda ari gucamo ntabwo tujya tubumva bahaguruka ngo bavuge bati ibibazo nibi ntekereza yuko rero haba ubungubu kugira ngo bavuge kuri ako kantu bavuze bati ngaho nimuvuge noneho mugire ikintu muvugaho turabemereye ariko iyo nta burenganzira bafite ntawufungura umunwa ntawuvuga ubu rero ntabwo navuga njyewe ngo ni ibintu babyutse mu gitondo baraza basanga ikibazo kirahari ni ikibazo sans probleme instauré depuis plusieurs années kiri aho ngaho babireba bafata bije bayijyana ahandi bafata bije muri education bayiba bafata amafaranga yakaguze ibyo bitabo bakayiba cyangwa bakagenda bakabika kapishiriza mu macapiro atazi byaba yandika bakakuzanira ibitabo bikoze nabi byanditse nabi birimo amakosa nk'ay'ikizu ku buryo usanga ureba uvuga uti iyi ni imfashanyigisho se puri none se uraza umwana turamuvuga ibintu byaboze noneho biri butange
wibuke ko uriya mugabo mugenzi w'imari yavuze yuko rebe yababwiye ko content iri muri mudasobwa ariko ni bangahe bazifite kuko nk'ahano imbere yanjye nabonagaho rebe ivuga ngo yaguze ibikoresho bya miliyoni 170 z'amafaranga y'u Rwanda ngo biborera mu makarito ni hahandi nanone twabonye ko hari bahindura programme cyangwa bahindura curriculum bakavuga bati guhera umwaka utatu ziga mu Kinyarwanda kandi mu mwaka babanje bavuga ngo baziga mu Cyongereza bivuze ko za ngengo z'imari zijya muri ibi bikorwa byose zita ziba impfabusa noneho kongera andi mafaranga bavuga ngo bakoresha mu cyo bise ngo gahunda ya smart classroom kwiga kukoranabuhanga ikoranabuhanga ni gutumbira ngo ujya gukora depo ku kigo runaka umuriro w'amashanyarazi uteka kuzagera muri 2027 ariko ukajya gushyiraho ordinateri ngo bakazisakinga muri stoke hari aho bafite umuriro bazibuze so kera rero najyaga numva bavuga abazayire bavuga ko muri Zaire ari ikintu bibazo cya ruswa yo ku rwego rwo hejuru igihe nagize amahirwe kuva muri Zaire nka Kinshasa nasanze umuco rwose ari karande ahubwo iyo babonaga udafite umuco wo kurya ruswa n'amanyanga bibazaga inkomoko yawe ivuye bikakuyobera ariko rero bakavuga bati iyo wibye wibira interior y'igihugu ntabwo ari igihano muri Zaire bari ko byayimeze kera niba wiba ariko ibyo wibye ukabigomesha muri Zaire ibyo byazaga muri article ya Debrievu ni ukuvuga ko wabikoze kubera mbabura kindi ariko ababi wacu njya nibaza ntari ku bundi ibyo biba abanyarwanda babijyana he kuko babigomeshe no mu gihugu twabona n'umusaruro n'aba bene ngofero babasha gutoragura ibyatakaye hasi icyo nacyo cyose tugomba kujya twibaza Comme de Chantal
ni ikibazo giteye inkeke nyine kuko mbeba nyine ariko mbere yo kuza aho ngaho reka nsubire inyuma gatoya aho wari uvuze uti rebo yatanze ivuga yuko hari ibikoresho by'amashuri iba yaratanze byarangiza bikaborera iyo ntazi hari ahantu mperutse kumva ejo bundi sinibuka neza niba ari mu kihe kiganiro kuri YouTube imwe yo mu Rwanda ahantu bavugaga bati hybrid yagira gutya ishobora kugira gutya n'ibyo bikoresho bikaza koko bikaza kandi wenda ari ibikoresho bizima noneho bagira ngo babyohereze wenda nko ku bigo by'amashuri by'iyo ngiyo mu giturage cyo ngiyo muri izo mfunzo hahandi hatagira bati hahandi hatagira umuhanda bati noneho wenda umuntu wo muri rebo arabifasha arabijyanye ageza ahantu hatagira umuhanda niba ageza ahantu hatagira umuhanda aho umuhanda ugarukiye wenda arabiha simbizi guverineri w'iyo ntara namara kubiha guverineri iyo ntara ubwo guverineri nawe wenda nakora iyo byabaga azabiha wenda nka ba gitifu bati ariko ba gitifu ubwo ngubwo bizahereraho ngaho ntabwo bizaborera aho ngaho ntibizongera ngo bimanuke bigende bigere aho ngaho muri ayo mashuri aho ngaho muri izo mfunzo nari ndi kuvuga ukaba wumva yuko rero ni ibibazo byinsobekeranye bigiye bisobekeranya hari ibyo bibazo ibyo bibazo by'ibyo bitabizo mfashanyigisho biratanzwe biragiye byoza ahantu hatari ikibazo cy'umuhanda cyangwa se hari ibyo biraro bubaka mu minsi itanu bikaba byaguye kandi batari bubona uko bambuka ngo babyambutse kandi ibyo biraro byaratanzwe amafaranga ye kayabona akayabo barangiza bakayarya bakayiba bakubakiye ibiraro by'amahonyesha abaturage babinyuraho kabiri bikaba biraguye nuko ubwo mudugudu nanjye ngo mudugudu gitifu nawe bikaba biramuyobeye kandi ku buryo yabijyambukana ngo abijyana bigeze aho handi muri icyo giturage noneho ugasanga za mfashanyigisho kandi wenda zari ziboneye zimeze neza biragiye byose bigoreye aho ngaho ntibigeze kwa wa mwana wa mwene ngofero byagombaga kugirira akamaro ku buryo usanga nyine ari ni ibibazo by'insobekerane cyane bigendera mu buyobozi bubi akaba rero nyine ari ikibazo kiba gikomeye koko gikomereye igihugu giteye inkeke ntabwo nzi uburyo kizarangira uburezi mu Rwanda rwose biranze birakomeye nyine harimo izo za ruswa niba utabonye ruswa nyine ikibazo ariko wari uri kuvuga uti muri Zaire bo bari baravugaga bati mwiteguruye ubundi ariko mwake ruswa muyirira aho ngaho iby'iwacu rero byo wabonye yuko kandi wumva neza yuko noneho ahubwo hari ibintu ibyo bintu bya ruswa nuko n'abaziriye nabo ntibahanwa ariko ni narinjye kwivugira
urashaka kuvuga ku batakamba bati rwose ati narahemutse nari indonge
abo ngabo ngo baragenda ngo bakabagaya ngo baragenda ngo bakavuga ngo narakosheje mbundi ngo bakabagaya nicyo gihano ngo bahabwa ngo barabagaya
no uze kumva iriya raporo y'umugenzi w'imari iteye ndumva iri ku rubuga rwacu duhuriraho rwa rw'ikiganiro cy'ubukene n'imibereho myiza y'abaturage iteye impungenge kumva abadepite n'abasenateri bicara hariya amasanga na kuriya bababwira bati inyigo zizwe nabi habaye amakosa muri wasake dore uko byagenze amazi twateganyaga dore uko byagenze suku twabyifuzaga suku inyigo yari iteye reka bane twumve mbere y'uko dukomeza kuri ingingo tunagara ku musozi w'ikiganiro cyacu
nyakubahwa speaker ikibazo cya kandi gifite kuri wasake wasake batwereka ko aho bakoreye audite ku nganda z'amazi 18 nta nimwe iyo operating 100% 10 muri zo nta zo operating hagati ya 38 na 72 8 nizo zigeza nibura kuri ku kigero cya 75 bakatwereka urugero rw'uruganda rwa Kanzenze habaye amasezerano mu madorari ibi ni umwaka ushize twari twabibonye ya kuwa speaker kuva 2015 mu madorari 0.86 turebye uyu munsi dorari aho rigeze ryamaze kugira metero kibe ko yagura hafi amafaranga y'u Rwanda 1,000,000 nyakubahwa speaker ndagira ngo mbaze icyakorwa kugira ngo ibi bikosorwe numva nta mpamvu yo guha rwiyemezamirimo amasezerano mu madorari kuko birahendesha ikiguzi cy'amazi bitari ngombwa
njye nibazaga harimo nka ziriya computer mu bana ziba zaratanzwe mu bigo bidafite umuriro w'amashanyarazi nibaza ngo kubera iki zitavamo ngo zijye mu bigo abana bazikeneye bagifite umuriro w'amashanyarazi kugira ngo nabo bazikoreshe iyo mubagiriye inama bababwira ngo iki bababwira ko habuze iki kuzihagurutse kuziterwa ngo bazijyane mu bigo bifite umuriro w'amashanyarazi zikomeze zibyazwe umusaruro hashakwe umuriro w'amashanyarazi ujye muri bya bigo noneho nabyo bigurirwe computer abana bige neza nge numva hari uburyo bwo guhindura imikorere ku buryo ibi bintu rwose tutazongera kubibona hariya muri mu mazi muri wasake barahombye miliyari 19 nibyo baravuga ko Minecofin igomba kubongerera ingengo y'imari nibyo iratangwa n'ubundi zatangwa kugira ngo abanyarwanda tubone amazi ariko hari ingamba nyinshi zikwiye gufatwa rwose ku buryo aya mazi atazongera gupfa ubusa ngo abanyarwanda babure uko babigenza kuko miliyari 19 zahombye ubundi wasake yari ifite gahunda yo kwihaza ku buryo ahubwo itangira kujya ku isoko igatanga n'amafaranga ikaba yaguriza leta n'izindi nzego none iriho irahomba ku buryo ikeneyemo andi mafaranga iyo mubabwiye bababwira ko bafite izihe ngamba na gahunda mu buryo bwo guhindura imikorere kugira ngo ibi bihinduke
kandi nguko rero banyarwanda banyarwandakazi Comrade Chantari urabyumva ibibera iwacu mu rwa Gasabo iyi ni fakte mba nzanye kugira ngo abantu bumve yuko ibyo navuze nabivuze muri langaje yanjye ariko banyarwite babyivugiye hari uwanyandikiye arambwira ati banyamakuru baraditahuka muzadukorera ubushakashatsi ibyo ko tutabigeraho ntabwo byakunda nk'iyo urebye bano bantu bose bafata ijambo aba badepite abasenateri ukareba ibikorerwa mu Rwanda iyo bavuga bati twakoze amakosa bati n'ukubagaya cyangwa bati twaribeshye cyangwa disability disability cyangwa kuba handicap kuba mu mitekerereze waba ufite inenge yo gutekereza kuko burya iyo ukora ikintu ukakiripitinga cyangwa gikora mu buryo gipfuye kandi ugahora ukiripitinga hashobora kuba ari inenge ibitera swat ushobora kuba uri umuswa muri ibyo bintu ukora ushobora kuba nawe umenya ubifitemo iyo domeni ushobora kuba atari iyawe icyo gihe ubundi ugomba kuvanwa muri uwo murimo nanone ariko tuvuze ngo nk'abamenyerekeraga bati twari dukwiye kubira mu kibazo cy'abantu niba atari ikibazo handicap cyangwa disability mentally gitusha no ku bwonko ku buryo na ruswa ishobora kugenda cyangwa imitegekere ikagira ingaruka y'igihe kirekire bikaba umuco noneho ugasanga igihugu tugize ikibazo cya skandali kuko ibyo bintu kubikosora bizatunanira bizaba ari umuco karande Kwa nchi hata limu rumbi chaja kupoga ngao.
Wii oui, nda kumpaneza Serge.
Uyu muntu yavugaga ati rero ati ibintu mugomba kubireba niba bitazahinduka disability abanyarwanda bakumva yuko nta nyanga mugayizi kibabamo bakumva yuko kwiba kunyereza kurya ibya rubanda ku kigero biriho ari umuco mushyashya ariko ngende agaruka no kungaruka zo kumva yuko ababikora ntibakurikiranwe bigahinduka umuco twaya tugatuti bari abantu bari disabled bari n'abantu bafite handicap y'ubujura yo kunyereza ibya rubanda bikazahinduka umuco mu banyarwanda ejo ukabona ko ibyari kirazira byahindutse ibintu bikorwa rwose nta nkurikizi sinzi niba mbashe kumvikanisha igitekerezo cy'umuvandimwe
wi igitekerezo cy'umuvandimwe kirumvikana kubera yuko na wari uri kuvuga ngo twavuga yuko byava urimo n'ibintu uri gushyira au conditionnel c'est que ntago ari ibintu conditionnel ahubwo n'ibintu biriho c'est déjà ancré dans le cerveau y'abantu benshi cyane bari mu buyobozi bw'u Rwanda byabaye umuco byabaye akarande n'ibintu byaje byiyensitora gake gakeya n'ibindi byose bibinarindimo ndi kukubwira ibikintu cyo kudashaka nk'ibi twavugaga mu burezi ariko twavugaga mu burezi byerekeranye no kutagira ikintu kudashaka ko hari ikintu na kimwe bashobora gukora kugira ngo
ndumva bakoresha nk'ubusembwa
n'ubusembwa no kutagira ubunyangamugayo no kutagira isoni kutagira ubumuntu aho ikintu giteye isoni uvuga uti mana yanjye ibi bintu ntibihwakunda uvuga uti ibi ntibimbarweho ntibibe byambarwa ibintu sinabikora ibi ntibinakorwa ibyo bintu rero bidakorwa
bitandukanye n'uko bisanzwe nyine ubundi iyo babwiye umuntu ko ari afite disability histoire bari igicumba aba afite ihungabana wenda ryatewe n'ikintu kiri fizike wenda mu buzima bwe yaravutse wenda atuzuye mu bintu byose tubitandukanye n'ibi ngibi kubera ko hari ababyumva nabi kuri ubu butumwa bw'uwo yaravugaga ati uyu muco mbona hano mu Rwanda aba bantu bashobora kuzabashyira muri kategori cyangwa twabashyira muri kategori ko ni ubusembwa bifitiye butuma ibyo bakora tubona bo babona ko nta gisebo gihari kuri bo afite ibyo badukorera ntitwari dukwiye kubinenga ni muri iyo konti yabimbwiragamo
ya nibyo kuko n'ibindi bintu byaje hahandi nyine ngewe ari kukinsesa nuko baba bari kuririmba ngo harya ngo bakuyeho kirazira banayikuyeho koko none se hari ikintu kibona kizira nyine ibintu byose bibi ibikorwa byose bibi nibyo byahindutse umuco biragenda bihinduka umuco haba ahantu hose mu ngeri zose ahantu hose ikintangaza rero ni uko ahubwo ibyo bikorwa bibi biba biva aho ngaho hejuru nyine noneho bimanuka bigenda hasi ugasanga ari aho ngaho bwo hejuru iyo mico mibi izo ngizo ndangagaciro les valeurs humaines ahantu uvuga uti kubaha umuntu tworoherane kutiba kubinyangamugayo ibyo bintu byo kutabinyangamugayo ahubwo uri inyangamugayo noneho simbezi niba hari ukiba muri kiriya gihugu cyangwa muri buriya butegetsi uri inyangamugayo niwe uri gukora icyaha niwe urebwa nabi niwe wanakwitwa ahubwo wara ngibyo
abataka bagahinduka abanzi b'igihugu bagahinduka ibigarashi inyangarwanda bagahinduka yuko barwanya umukuru w'igihugu afite abavuga ibitagenda bakaba aribo baciraho iteka bati ntimukwiye kuba muri uru Rwanda
ya nguko nyine ngubwo umunyakuri uvuga ikitagenda uvuga ayo mazi yose nyine niwe ugomba guhanwa niugomba kwitwa niwe nyangarwanda niwe kigarasha niwe mubi Donc c'est de l'envers, c'est de l'envers. Ikiri cyari makajwe noneho ikiza ukora ibyiza ugomba gupfa ngomba ku byose ugomba guhanwa nyine bya bindi byatwatumenyereye tuzi yuko ukora amakosa ukora ibibi ari ugomba guhanwa no noneho barabitumye ukora ibibi niwushimwa niwukomerwa amashyi ni wa wundi ati nakwica bagakoma amashyi ni wa wundi ati twagize cyangwa twagize nuko tutabamariye mu mujinya hahandi nyine ubona amashyi aravuze ariko ugira ati nyamuneka ariko ibyo bintu uri kuvuga njyewe ndikumva atari byo uwo mujinya wawe ntabwo yari imvugo y'abayobozi ntabwo abantu bayobora ariko bavuga no uwo nguwo agomba gupfa bagomba kumwera imina akagenda abangaba rero nabo nyine muri iyi nteko yabo uko barakoze iki gikundi cyo kwiba cyo kugirira nabi abaturage cyo gukenesha abaturage cyo gutsikamira abaturage iyo hagize ugira ibyago nyine nk'umwe cyangwa babiri muri utwo dutoya niwagenda nyine ngo baragenda ngo bakabagaye ngo nicyo gihano baba babaha ngo baragenda ngo bakabagaye ariko simbizi n'ibyo byo binaba niba banabagaya koko igihano bahaba bahabaha umuntu ya kreye un projet yabaringa ayishakira abazayi amafaranga aratangwa projet rwose ibintu byose naho yagombaga gukorerwa byose byarabonetse amafaranga hari iki cyose amafaranga de miliyare barangije baragabana bashyira mu mifuka yabo ngo umuntu ejo bakamuhamagara ngo bakamugaya ngo bakamureba bakamugaya ngicyo gihano nyine gihanishwa abiba umutungo w'abanyarwanda abiba iyo misoro abanyarwanda baba batanze ngo nuko bagenda ngo bakareba barangiza bakabagabaya bakongera bakabasubiza mu myanya jonde nanone bakongera bakiba bagasubirayo ngo bakongera bakabagaya ngurwo Rwanda uko ruyobowe ngurwo Rwanda uko ruriho rw'ubu ngubu mwiki gihe Rwanda ukaba wambwira ngo ruragana he sarge ndakubwiye ngo Rwanda ruragana hafi ntabwo Rwanda rugana heza ni ukuri kose u Rwanda tanke aka gatsiko kari ku butegetsi gakomeje ibi bintu turi kubona nta heza h'umunyarwanda njyewe ndi kubona rwose Serge nta heza h'umunyarwanda hejo hazaza naho abanyarwanda ni badakagurutse ngo birwaneho
baca umugani mu kinyarwanda ngo uwibahetse abayishaho mu mugongo bivuze rero ko u Rwanda rw'ejo hazaza nta n'icyizere twakarutezemo ariko turi hano n'impamvu dukora ibiganiro nk'ibi ni ukugira ngo turebe ibyo twagorora kiri kare ariko ntabwo byagerwaho hadabaye impindagurikira ya politike mu Rwanda y'ubutegetsi ihuranye Rwanda National Congress murabizi neza ko turi amwe mu mashyaka cyangwa turi ihuranye Rwanda nyine rishaka impinduka mu Rwanda kugira ngo ibibazo byose nk'ibi tuba tuvuze uruhuri bibe byakosurwa abanyarwanda bigirira ubutegetsi ubuyobozi bigirira ubuyobozi bwiza bishyiriyeho kandi bubakorera babona butabakoreye kandi bakavuga ati igihe cyo kumutsimbura kirageze nari ndimo kureba ahangaha ndeba inama yakomeje kuzabera mu Rwanda ejo bundi mu kwezi gutaha ku kintu cya education cyangwa uburezi bavuga yuko ni ikintu bakomeyeho kuko gifite standard baha agaciro cyane ikintu cyitwa uburezi mu bihugu bya Commonwealth cyangwa bino bihugu byakoronijwe n'Abongereza ikintu cyitwa uburezi ni gahunda y'igihe kirekire muri uyu muryango ngo bavuga ngo itanga umusanzu mwiza mu kubaka sosiyete tuba turimo mu Rwanda ariko bimeze mu mapuro niko bazabereka ariko reyarikiza bitandukanye nuko bimeze komandi shampiyona nagira ngo dusoze kuko iminota iraturangira turatwihaye nari kuvuga kuri ku muryango wa francophonie na madame Mushikiwabo ariko tuzabigarukaho na mukino gitaha ariko kuko turi kumwe ntabwo nagenda ntabikubajije ko muri igihugu cy'ubufaransa nyine niho madame Mushikiwabo bari niho akorera niho muri politiki nziza yo afatanyije na Emmanuel Makuru kuzahura uyu muryango wa francophonie hari inama iteganyijwe mu Rwanda noneho ngo bazabibanda ku bukungu nyine urabona ko ariko nanone bazatubwira bati twahise mu Rwanda bitewe n'uko u Rwanda rukunze igifaransa cyane namuteza amatwi umusore yabinavuga ndavuga ni uwapfu yari ihusa atabonye aho iyi sisteme y'Kigali
mu kwezi kwa karindwi kuva ku itariki ya 11 kugera ku itariki ya 13 tuzaba dufite hano i Kigali ihuriro ry'amasosiyete companies zituruka hirya no hino mu bihugu bya francophonie ari muri Asia ari mu Burayi ari muri Amerika ya ruguru n'ahandi hose turi nyinshi zizahurira hano sosiyete zigera nko ku ijana zizahurira hano i Kigali zije kureba uburyo bwo gukora ubucuruzi n'u Rwanda byaba gukorana n'abandi banyarwanda bo muri secteur privé cyangwa se n'ibindi bikorwa bishobora gukorwa hamwe na Leta y'u Rwanda.
Komande Chantari zije gukora ubucuruzi zije kurebera hamwe uburyo zakora ubucuruzi na Leta y'u Rwanda. Muri yatumubaje tuti wayo Rwanda azavuga ati nuko Rwanda nirwo mu bihugu bifite economy booming nirwo ruza kwikubitira azatubwira ati GDP y'u Rwanda itandukanye na GDP tubona muri Amerika no muri Asia nka imwe bya standard mu kazi azatubwira ati impamvu nahise mu Rwanda nuko Rwanda rufite imiyoborere myiza so urabona ko ikintu cyose Rwanda by the way ntabwo nanga ko byabera mu Rwanda ariko politiki iba yishye inyuma yabyo ni abantu baba bakwiye gutunga agatoki bakavuga bati bigenda bite kugira ngo bigere angaha amahirwe yose yagerwa mu Rwanda agafasha umwana agiye kuyabona menyungu naya supporting ariko reality yabyo ngo turimo kubivuga angaha bitandukanye n'ukuri kuri angaha mushiki wabo muri francophonie ibyo byo gazazara byose mu Rwanda bizabije kureba uburyo byabyaza umusaruro gukorana n'u Rwanda ntawanze ko bakorana ariko se ya politike y'umuturage wo gucuruza yo hasi ayivugaho iki babana bamwe manako mumaze iminsi mbere navuga ati ndabazanira abarimu b'Ifaransa bazi kwishyura Igifaransa ni byiza nazane n'abandi ariko azane ibitabo nta training abarimu badafite ibitabo byakabaye byiza rero byose bigenda mu mujyi mwiza komande Chantari komantere ngufi kuri ingingo ntabwo tuyitinda kuko izagaruka igihe cyayo kigeze
ngo rero umva ari ibintu by'ibitangaza nyine ngo azaba yazanye ngo azabazana ngo amasosiyete ngo azazana ngo ibi byose bije mu Rwanda basaza mu Rwanda se bagire gute ok basaza mu Rwanda nyine ariko nari ndi gutekereza akantu ndi kuvuga nti bashatse bajya bareka kuvuga u Rwanda bakavuga FPR n'abambari bayo u Rwanda bakarureka bakarushyira hirya kubera yuko ayo masosiyete azabaje n'ibyo ngibyo byose ni cy'umunyarwanda umunyarwanda uyu nguyu wa gisese ku munyarwanda we siri iyo ngiye mu rufunzo nahoze mvuga mu kanya azavana mu kuba aya masosiyete ngo y'ubucuruzi ngo azaza gukorera inama mu Rwanda uwo munyarwanda azabyungukira mu iki uwo munyarwanda azabibonamo iki umunyarwanda ufite umwana utabona igitabo cyo mu ishuri azabikura mu kibagenzi banjye nimumbabarire mumbwire ibintu nk'ibyo ikintu bimarira umunyarwanda bureho haraba ubuzantore zigiye kuza zintera imijugujugu zinyumvishe yuko ngo ari ubukungu bw'igihugu barazabazanye ngo bazaba bashobora kuba bazaba baje ngo kwigisha ngo ayo mahoteli ngo bazaba ngo yuzuyemo ngo abantu ubone mu gihugu kibona amafaranga ntabwo ayo mafaranga ari igihugu amafaranga na FPR na kaga n'abambari be ayo mafaranga nta banyarwanda barenze 500 cyangwa 300 bagerwaho n'ibyo bintu byose ayo mahoteli baba baza bakuzuramo na mahoteli yabo bambari ba kaga ntabwo ari amahoteli y'umunyarwanda uriya wo hasi uwo ngo umwana abuze igitabo cyo kwiga aho ngaho mwayo mashuri ngo bahaye za ordinateur ngo bana nibagiye kwiga kandi ayo mashuri nta electricity afite aho ngaho abo badepite bahoze bavuga banyarwanda akazi ntabwo rwose ibi bintu ntabwo mbitindaho cyane tuzongera tubivugeho cyane ku buryo burambuye nk'uko wabikomojeho Serge ariko aba bantu nyine koko nimba ari ugushaka amasoko wa mugani kwishaka erega bari mu byashara baba bishakira amasoko nyine ayo manama n'ibiki byose ubwo nyine nimba uwo mushiki wabo muri ayo mafaranga bazatanga azavanamo harimo 10% rye ubwo urumva yabyangate nabandi nabandi bakazagenda bagabana bagabagabana bagabagabana ngibyo nyine nuko nguko ni byabo nako gatsiko kayewe igihugu ntabwo ari byo kugira neza umunyarwanda cyakoze kuri ingingo n'icyo nakongeraho muri aka kanya
urakoze cyane Comrade Chantal Inyange kuba twabanye kuri mugoroba yakoze cyane Comrade Edouard Kabagema nawe twatangiranye nubwo tutakomezanyije yagize neza na rero dushore ikiganiro cyacu nshuti mwari muteze amatwi aditahuka kuri uyu mugoroba nizere ko izi ngingo tubaganirije zibanyuze kandi namwe mukwiye gukomeza muganira hirya no hino n'abagenzi banyu uru n'urugendo ni uguhozaho impinduka ntabwo ipfa kuza ngo ibikubiteho ni uguhozaho tuganira tujya inama tureba icyari gikwiye gukorwa kugira ngo dufatanyize twese hamwe tugere ku gihugu twifuza ni urugendo rw'igihe kirekire ntabwo ari ibintu ushobora gukorwa mu isegonda ngo bigerweho agahinda kanyu umubabaro wanyu tuwutega amatwi n'abanyarwanda tubiganiraho mu nzego zacu yaba izifata ibyemezo zaba iza sitarategi zaba iz'imibereho mibi y'abaturage tubireba byose kugira ngo turebe uko umunyarwanda abayeho intumbero yacu ni uko twatabara umunyarwanda ni uko twakura umunyarwanda aho ari hatari heza tukamufasha kugeraho azaba yifuza kandi azagiramo uruhare nawe twazabiza no mubindi biganiro bitari ariko ni mugire icyizere abanyarwanda mutwandikire mudutelefone aho bibaye ngombwa tujye inama muduhe amakuru noneho tubashe kuba twanaganira dufite aho twubakira Comrade Chantal wakoze nakubwira ni igitondo cyiza kuko bugukereyeho tuzakomeza ibindi biganiro by'ubutaha
murakoze bwana Serge umugoroba mwiza namwe
urakoze cyane once again Comrade Chantal na Edouard Kabagema twabanye namwe mwese twabanye kuri mugoroba ijoro ryiza aho mugiye kuryama itondo cyiza mu byute turakunda kuri aditahuka na ubutaha
RNC rero Rwanda National Congress muri mwe hari abayumva batazi n'intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo iya kane umutekano w'abantu b'ibyabo iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
RNC viva viva RNC viva viva
Yeah.